shy the nigga boy and the gris, the red on smack most of family. The bad boy.
Unyoto nyingwa, unyoto nyingwa. Uwe shiku mwanya wa madunjai. Unyoto nyingwa, unyoto nyingwa. Uwe shiku mwanya wa wetu ye. Unyoto nyingwa, unyoto nyingwa. Uwe shiku mwanya wa jukwo.
Thank you.